fresher from NigerRemix.com.
Sangqinile abangani sebengilahlile abanye ngambakhulumile kufikile indlebe ningizwile bebesitshela ukuthi ngwile kanti ngiqhuzukile ngivukile i-social sakhona empini bebehleka mangilambile manje imini othenga igrosa sengiyabuzwa sidlanile bebengibuqabuka bengikhulume kasophuma nini mina kulongqozile ngqongqozile clever bekuvaliwe dolo phansi ngathandaza bheka iminyango seyivulile Baba somandla ngiyabonga bonga emswaneni ngale ngoma kwabangona sengiyaxola noma bangishiya neyilona kodwa wena ukhona wena baba uhlala unami ukhona lapha engikhona ngoba ukhona plus ngizalwa namakhona Ngijamula phambi kwezitha zami nasemgwaqeni makushuba kodwa uhlale nami uma bengizama ngaphana ngapha unqabe nami ngelugcinela abazali nabantwana bami ngoba iningi inkinga impilo leseyinceka baba thethelela thethelela izitha zami baba thethelela thethelela izitha zami
noma